Hello my people, hello me to introduce my baby in this world I've never seen before. You're classy, you're bad man mo pao. Siriam tungi, I jwae kata. Kisuki dugi, ila kwako kimekata. Wanachonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenikamata. Nipe yote mahabuba, nipe mbaka kuna kucha. Roza o zawauma, zawauma, zawauma. Mioyo nayo ya fukuta, jinsu na vonyi pukuta. Rozi na wararuka, wararuka, wararuka. Where have you been my shadow? Nipe one more time, baby. One more time. Nipe one more time, baby.
Been hella tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na chamza masaki. Mina weniga kumbi ya fanta chapati. Mejam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashandula. Drop your manifesto ganda kwati ya kura. Nkona psych unless your tired stamina kukula. And I never claim that I'm perfect. But try me, ukinipatia chance then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami. Jua kikuchokoza wo ukimbilia nani. Ni mimi junimi you wanga apo tu. Na sisi mind ukirukia apo chu. Apo you. Ooh, hey, apo tu. No sishangai yon ya nani girl, that's for you.
One more time, baby.
Another Gbedu from NigerPickup.com.